sana machupa ni vitu vidogo. Onyesha mbwembwe mikoko mikoko. Achana nao watoto wadogo. Leo tupo tupopo tupopo. Una kulala mpaka majogo. Imesha waka mithili ya mbogo. Sokolo kwinyo tuwape kisoko. Tuende zetu mdogo mdogo. Sana machupa ni vitu vidogo. Onyesha mbwembwe mikoko mikoko. Achana nao watoto wadogo. Leo tupo tupopo tupopo. Una kulala mpaka majogo. Imesha waka mithili ya mbogo. Sokolo kwinyo tuwape kisoko. Zekete mama, tuende paka chini inama. Zekete mama, wind your body inama. Zekete mama, tuende paka chini inama. Zekete mama, wind your body inama. Zekete mama, tuende paka chini inama. Zekete mama, wind your body inama. Zekete mama, tuende paka chini inama. Zekete mama, wind your body inama.
Mama, when your body inama. Take it, mama, in the back of jeans.